Radio Pulpit, 657 AM.
Oh, Tembisa Gospel Group, bethi iyavuka lendumiso ngaphakathi kuthina. Hey, ngibona la ucingo uthi ngemthatha. Okay, bengithi ngiyamsqueeza. Ngithanda ukuzwa ukuthi ke uthini. Okay, use drobile ke. Yeah, indumiso noma ngathi Tembisa Gospel Group. Okay, nangu buyile sawubona Dumela.
Mmelaye.
Ke teng muruti wena okay?
Yebo. I think it's something you will go Telegram.
Go Telegram.
I think I have to move to Telegram.
Why, Bruti?
Kurumeti voice note ave fumane.
Ah, ke fumane fela scripture hore uri ka Acts 7 verse 55.
Oh, no, tabani ke ntse ka suta le ke mo di khapa mo re maybe ke bile se be se ding wala di ntwa. Shamare ke ntse voice note.
Oh, I can't tell.
Ah, get my research done next week. It's not an issue.
Okay, but just thank you so much.
Let me know how many bill of telegram on WhatsApp.
Okay, Muruti, thank you so much. But I really love Acts 7 verse 55. I think it's on a scripture. So I'll say amen. Amen, Muruti. Bless you. Okay, okay, bengithi umfundisi lana mhlambe kukhona siphathele bona. Ithi ke ngindlule ngala uma ngibuya, ngino Elijah Skhosana ezosithulela imotivation.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Discover an abundance of life. 657 AM.
This is a public service announcement out of concern for your safety. And we at Radio Pulpit would like to remind you to follow the safety guidelines as indicated by the South African National Institute of Communicable Diseases and the Department of Health to keep COVID-19 under control in our communities. If you or a loved one presents with symptoms, or if you believe you were in contact with an infected person, call the emergency hotline 0800-029-999 for assistance. It is everybody's responsibility to practice the advised hygiene and cleanliness guideline as set out by the government. For more, visit www.radiopulpit.co.za.
Nangu ke uMr. Elijah Skhosana sekakhona la elayinini azosimotivator. Mfundisi wami sawubona.
Ngiyaphila kunjani mama?
Hayi, siphilile, siphilile. Uyazwa namuhla ngikunikeza i-title ngathi umfundisi.
Ya, ngiyezwa.
Hayi, mina wonke umuntu wala e-Radio Pulpit as long as nje uyilunga lalomndeni umfundisi. Yebo.
Umfundisi iyazwakala, iyazwakala.
Amen, amen. Siyakwamukela nakule ntambama.
Mina siyabonga, ngiyabonga kakhulu. Masibingelela abalaleli bala ekhaya ngegama likaJesu.
Amen.
Kuyintokozo sisibahle ukuba lekhaya ukuba ilunga lomndeni
weRadio
Pulpit. Sibonga nje umusa, sibonge nothando lala ekhaya ngegama likaJesu.
Haleluya.
Ya, ngaphandle kokumosha isikhathi sisibahle, ake sifunde izwi likaNkulunkulu under isihloko esithi uNkulunkulu usebenzisa izinto eziphelelekile ngamabomu just ukuthi ajabulise abantu abahlakaniphile. Ake sikonfirm futhi lokho ezwini likaNkulunkulu. 1 Corinthians chapter 1 verse 28. Ngifunda ku-NLT, God choose things despised by the world, things counted as nothing at all, and use them to bring to nothing what the world considers important. So engifuna ukusho namhlanje emntwini osekhaya osilalele sisibahle ukuthi bayeke bakhulume ngendlela abafuna ukukhuluma ngayo.
Sure.
Bayeke basho lento bafuna ukuyisho kuwena. Ngoba bathi nabakubuka bona babone isimo samanje, kodwa uNkulunkulu akaboni le simo lesi basibonayo. UNkulunkulu ubona ikusasa ukuthi bona uzoba yini kusasa. Ngoba uNkulunkulu akafuni nabantu, akafuni ukusebenzisa abantu ebaphakeme, abantu ebazibona ukuthi kungcono kunabanye abantu. So uNkulunkulu ukhatha kona lokho kudelelekile. Njengoba uthi wena isimo sakini kahle kahle kini nadalelwa ukuhlupheka, uNkulunkulu uthi kahle kahle yibo labo engibafunayo. Njengoba isimo sakini singajabulisi, abantu beze benze ama-jokes ngawe, abantu uma bakhuluma ngabantu abahluphekayo, imibumzekelo bese bakhomba ikhaya lakini, bathi bheka labantwana balapha, ubheka umuzi loyana, asifuni le mpilo. UNkulunkulu uthi ngifuna nina ukuze ngizokwazi ukujabulisa bona labo ebacabanga ukuthi banotho. So ngithi kuwe, hlale uNkulunkulu. UNkulunkulu uzolenza icebo lakhe, and icebo lakhe lizophumelela empilweni yakho. UNkulunkulu akafuni izinto eziphezulu. UNkulunkulu ufuna kona lokho onakho. So uthi omunye okhuluma kahle sisahle uthi imoto emile abantu bayayibhala ngoba ithelwa yidust, inethwe yimvula, umuntu afika abhale noma yini afuna ukuyibhala. Omunye athi imoto emile izinja ziyayikhamela kodwa imoto naseyihamba izinja ziyayikhonkotha. So right now kuba ngathi impilo yakho ayiyindawo, abantu bazokhuluma whatever bafuna ukuyikhuluma, bayeke bakhulume ngoba uNkulunkulu uthi ngisahlela, kukhona okuthize okuzayo. It might happen, everything to you doesn't make any sense, but kuyayenza ingqondo. Ake sibheke abantu bathi ababheka uDavide, babona umfana nje uzisela izimvu, babona umfana nje uzisela into, umfana onuka ubulongo. Kanti uNkulunkulu nakabheka uDavide, ubheka inkosi, umuntu ozohola isizwe. So na uNkulunkulu nakabheka ubona othisa, ubona umuntu ozophatha imfihlakalo zezulu, ubona umuntu ozokwazi ukukhasha abantu, asuse indlala asuse indlala emzini yabantu, umuntu ozokhasha abantu abaningi, ashintshe i-economy yakulomhlaba. So hlala kuJehova, mawungasuki noma izinto singenzeki, hlala kuye ngoba yena uzobhisa labo abahlakaniphile, bayeke bakhulume ngoba uNkulunkulu uthi there are time, asizofika esami isikhathi sokuthi ngibavale umlomo. Right now bayeke bakhulume whatever bafunda ukuyikhuluma, but elami icebo lakuzinja phezu kwempilo yakho ngoba mina nginguJehova, ithembiso zami zinguyebo amen. And mina nguNkulunkulu ongaqambamanga, mina ngihlonipha izwi lami ngaphezu kwami. So uNkulunkulu nakakhulumile phezu kwempilo yakho, ukhulumile, ayikho into ezobisela izwi likaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Hlala wena kuJehova, mawungasuki. UNkulunkulu uyakusebenzisa okudelelekile kuze azokwazi ukudabhisa lokhu komhlaba ebathi kubaluleke kakhulu, kanti kuNkulunkulu akubalulekanga. Umuntu obalulekile nguwe, njengoba babona isehluleki, njengoba babona umuntu omubi, umuntu wayebulala abantu, umuntu wayerobha abantu izinto zabo. But uNkulunkulu uthi right now, mina I don't see loyo muntu, mina ngibona umgcotshwa wami lana, mina ngibona a businessman, mina ngibona a businesswoman, mina ngibona someone ozoba yi-president, ngibona someone ozoshintsha iy'mpilo zabantu zibe yilento lena mina engifuna ukuthi zibe yiyo. Ngibona umuntu ozokhipha abantu abasebishini lama-drugs, ngibona umuntu ozokhipha abantu abaku-depression. Sohlala kuNkulunkulu, njengoba udelelekile uNkulunkulu uyakusebenzisa kahle kahle. UNkulunkulu yenza ngamabomu ukuthi udeleleke wena kuze yena azokwazi ukuphakanyiswa kusasa. Lesimo ohleli kuso isimo sesikhashana, kuyandlula kuNkulunkulu. Nakuwe futhi, njengoba kudlule kuNkulunkulu, muvumele uNkulunkulu akuweze ngale, akususe kule Gibhithe akufake ekhaya. Kodwa uma akususe eGibhithe, akuchazi ukuthi izitha ngeke zizwe emva kwakho. Nakakususa eGibhithe uNkulunkulu, ukhula lana asayokudlulisa khona, usayondlule nasehlane, basazokulandela amasotsha kaFaro agijimise. Nasathi agijimise, uyohlangabezana nolwandle ngaphambili, ungazi ukuthi uyodlula kanjani kulolwandle, but ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhona, lolo lwandle uzolivula, bese uyalidlula kulolwandle, bese izitha zigwinya kulolwandle. UNkulunkulu usebenzisa okudelelekayo ukuze azojabulisa laba abathi bayazi,
bayeke bakhulume, bayeke bahlekise ngawe, bayeke bafunde o bakhulume ngale life yakho endlulile. Kanti abazi ukuthi uNkulunkulu ukuhlanzile, uyazi ukuhlanzile uJehova ngegazi lakhe. So isidalwa esisha, bona bakhuluma ngalo muntu wakudala. Oh.
Bakhuluma bangkosi yami. Bakhuluma ngalo muntu wakudala.
Oh.
Lo muntu wayizolo. Kanti uNkulunkulu futhi umvumele ukuthi ungene kulo lohlazo lo. Ngoba uyazi ukuhlala kulo hlazo ngamabomu mina. Ngoba kunabantu abangeke bakwazi ukuphuma kulo hlazo. Wena ngena bese wena ubeyinhlekisa kulabantu. Kodwa ngiyazi ukuthi kusasa bazobe bakhombana ngawo bathi why ningafundi kuzibanibani. Bakhohle ukuthi yibo bebakhuluma. But ulimi labo lizoshintsha. Kusasa. Lizoshintsha. Angithi wena unephupho. And uyazi futhi ukuthi iphupho lakho ulithathe kuNkulunkulu. And uyazi ukuthi iphupho lakho liniselwa uNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi and futhi iphupho lakho kunamuntu ezolitshontsha sisibahle ngoba iphupho lakho line DNA yakho noma bangathi bangayazama babaleka nalo ngenxa yokuthi wena limited language awusazi isilungu ukhuluma nje isiZulu okanye ukhuluma isiSuthu or ukhuluma isiNtu angeke ukwazi wena ukuyokhuluma nabantu abaphezulu kapha izwi likaNkulunkulu ngoba lihamba bangalithi isipho sakho sizokuvulela iminyango okanye sikuyenzele indawo sikusondeze phambi kwabo abantu abakhulu hlala kuNkulunkulu njengoba udelelekile kwamanje kwesikhashana lokhu kuzondlula uNkulunkulu yazi ayikuthakazi uNkulunkulu yazi nawe
amen i-motivation ngempela lena umfundisi uBabsi Shilubana uthi yebo sizohlala kuJehova uthi we shall stay in the Lord. I'm reminded of Joseph in the pit and prison. Through his staying power and faith in God's promises, he ended up in the palace.
Oh, yes.
Bona laba bakuhlekayo izothi kusasa mongena ku company uthi ngicela ukubona i manager bese ubona yena lo muntu
ngoba akune ngoma engiyithanda ithi Jehova ushaya ihlabekisa la uyawazi nase sifikile isikhathi sesho of uNkulunkulu uyayenza show off ngabantwana bakhe bese umuntu aswele umgodi wokuqasha kumele abhekane nawo ngaleso sikhathi ngoba sibahle thina sizilazwe ngedazi asiphili sele kubi ngokubi
uqualify the unqualified uyazi siyabonga ngiyazi ukuthi ke abaningi ngalamazwi umuntu uzothi hayi uyazi ngiyavuka kusasa ngiyayithintita uzothi hayi ngiyawaphakamisa manje amasokisi ngoba ngiyazi ukuthi uJehova yena ohola ama steps wami and yo ithi ngayimoshi thank you so much konje simthola kuphi u Elijah Skhosana
it's 063 468 7261
ngicela waphinde
063 468 7261
Go social media.
Elijah Skhosana.
Elijah Skhosana ka H. Elijah L E L I J A H.
Yes.
Skhosana wako waka S K O.
S K O.
Thank you. Asihlangane futhi next week. God bless you.
Nawakubusise sisibahle uNkulunkulu. Siyabonga.
Amen.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
If you need prayer, please send your request to prayer at radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
In today's rush world, there is limited time for yourself. Your cell phone, however, is with you all the time. So why not use it? Visit our Radio Pulpit website with your cell phone and restore your soul. There you can find out more about Radio Pulpit, download the Bible to your cell phone, read Word for Today, and you can listen to us online. Just visit www.radiopulpit.co.za, especially developed for your cell phone. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.